ngijikisinto kuwe manje olandela mina kubeka namajita lawo buthane mali baby yine sishintshile manje hamba kubeka nalabo hamba kubeka nalabo sajikisinto kuwe manje olandela mina kubeka namajita lawo buthane mami baby yine sishintshile manje hamba kubeka nalabo hamba kubeka nalabo
Bonila maputame Uutando bengil sababa Zalile nga mapadu Ukulo ngeze nga bon Ebo kisagutanda Itisi inkombanjela Iyo mbwisele mumba Oh baby ngazi Ngegu kolwe Oh baby ngakela
Sajikisinto kuwe manje olandela mina kubeka namajita lawo buthane mami baby yine sishintshile manje hamba kubeka nalabo hamba kubeka nalabo sajikisinto manje olandela mina kubeka namajita lawo buthane mami baby yine sishintshile manje hamba kubeka nalabo hamba kubeka nalabo
ngebhada kusalula ngikholwe Hey baby bye hey sungamanu kohle kubeka nalabo ufuna ukubamba kubiloto ngithandile wangitshela ukuthi anginalutho ngangikufonela ngicela isikhathi wena uvela ungitshela ukuthi ngimoshela isikhathi ngiyamangala manje nisusithathe isikhathi I'm sorry manje mina sengenaso isikhathi kubeka nalabo lamajito kungichomela ngawo Kubeka nalabo la majito bungqomela ngawo Sajikisinto
kuwe manje olandela mina kubeka namajita lawo buthane mami baby yine sishintshile manje
kubeka nalabo